yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantati podor ɗo Senegal, yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantati gawodiri to Cameroon. Bisimilla mon e kabaruji kikkiɗe ɗi.
Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden aljumare sappo e jeegom lewru ɗiɗo ɓordu e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogayi e nayyi. Ɗo leydi Sénégal, hoorejo leydi ndi holliti nani yamirore nuygal séria Sénégal, omo felliti jokkude eko séria wi no yawiri du mo waɗan kaldigal yalla suɓugoji ana gaɗa e wakkati e kawraɗo. Ɗum ko tonga e jeygal suudu laamu Sénégal. E fa hanɗo Sénégal gilla kegen yimɓe hewɓe sokanoɓe kaso puɗɗi yoppitede kegen capanɗe joppitama. Hannden du hewɓe woɓɓe ana ɗamina yoppitede en keɗoto jogay koreji maɓɓe. Lundiɗo ɓurɗo fof inde e lundiɓe Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie, ɗum woni kanko biyetoɗo Alexei Navalny, mo maayi aljumare hannden sunare e kongi nawɗi kewɗi nanama e kunuɗe hooreɓe hewɓe leyɗe e tubakuɓe. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde, onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade. Ɗo leydi Sénégal woni ko puɗɗirtan kabaruji ɗi. Hoorejo leydi ndi holliti nani jaɓi du gollirde yamirore suudu nuygal séria leydi ndi, ɗum andini e ɓataki joom konngol suudu laamu Sénégal. E ɗum yo caggal nde ngal nuygal séria leydi ndi holliti hankin yaadata e séria anniya hoorejo leydi ndi e dirtinde e suɓugoji ɗi. Foy so tawi ngal holliti suɓugoji ɗi mbawa waɗede e 25 ndu lewru no wiranoni. Joni noon laamu tinno waɗa no yawiri e no moƴƴiri ɗi suɓugoji. O leltal, mi salminima.
Mi salmatima Abdoulaye Diko.
Konngol suudu laamu Sénégal ndu ana dooma no fasanne.
Tigi noon ena fadano no feewi. Oɗo Yero Dia, jogiiɗo konngol suudu laamorɗo Sénégal ndu, holliti e bindol wonde hoorejo leydi ndi ma waɗ e ko ɓuri yawde disodiri kanɗe waɗede beele wote hooreyako leydi ndi ina waɗe e dumunaji daɓɓi. Souleymane Jules Diop, jagorɗo kiɗɗo ɓalliɗo Macky Sall, andani wonde hoorejo leydi ndi fuɗɗima tigi yewtidde e dawriyankoɓe ɓe gila hanke nder maɓɓe, ina tawe hen goto e kandidaji mo suudu dosgal leydi ndi jaɓani piilol makko, woni Mamadou Lamine Diallo, hoorejo dental politique tekki. E konngol o kandidajo yewtere hakkunde makko e hoorejo leydi ndi ko yo ɗofto démocratie, kono omo ɗamani wonde wote ɗe ina mbawi wadde ɗo nde laamu Macky Sall gasata, saabu o fof koko fuɗɗono koko jokkitte tan. E biyol Souleymane Jules Diop, ha joni Macky Sall ma jokku yiidude e ɓe dawriyankoɓe, saabu anniyi makko tan woni ɗoftade ko suudu dosgal leydi ndi wi ko. Wodi noon gote e ɓalliɓe hoorejo Sénégal biɗo wonde ko dawriyankoɓe tan ko e maɓɓe ɗum heddi, saabu Macky Sall ina jottodiri disodirde e Sénégal naaɓe fof e konngol makko ko kamɓe mbawi yawnude wote ɗe.
A jarama Olel Tall. E kabar majjum ma fa hanna caggal hono nde yamirore nuygal sére leydi ndi hankin. Hannden walde CDAO nde fedde leɗɗi hirnange Afrique, dental Afrique e tawtude e France fo noddi laamu Sénégal teddina nde yamirore. E kasen hono ɗeɗo baaliɗo fof noddi hono laamu e lundi ɓe mbuɗo fof tinno teddina kala hono ko saria yamiri gollire e leydi ndi. No pamirɗon ni hono jamma hankinna, ɗum woni ko ngal nuygal saria leydi ndi nantini hono ndeɗo yamirore no nanirɗon joni ni. E caggal ɗum noon lundi mbiyen lamduli kewɗi ana godi yeru tammo waylitere ana waɗa e bangal kandidaɓe, e ɗum woni ɓeɗo ɓe talki mum en jaɓano e yo tewtoɓe. E wi Mouhamadou Moustapha Sy, kertaniɗo saria, wala ko wayliti e nde yamirore, naɗo wala ko weltinta nde yamirore nuygal saria leydi ndi so wona sarti suɓugoji ɗi. Keɗoɗenmo kanko Mouhamadou Moustapha Sy e fano hala Ibrahima Timiba.
Conseil ene wayno koko jaggi ko waɗano ko ɗo fof ha ɗo to tolniɗen fof koko jokkata, wayloto hen tan ko ñalawma o, par ce que ene waɗi perturbation ji garɗe e hakkunde, wadde ɗum tan woni ko wayloto hen. Hay kadi wadda mo ganduɗa hama wonano candidat natti waɗo wonde candidat, candidat ji jagganoji ɗi ko ɓen tan ha joni ko kamɓe jokkata. Hay oɗo rose warde ni kalateɗo omona jeeya hen, par ce que koye candidat ji o jeeya. Heddi noon ko waaɓe noon ene jogii goto mécanisme mo ganduɗa hoorema, so élection ji jeehi ha ɓendoyi en mbawi artede hen beɗe mumen ñaawe. Mais oɗo saaha ala haydara ko wayli hen, ko waɗano ko fof ene waɗa, wonnoɓe candidat ji fof ene ngoni ɗum ha heddi alhaali ñalawma o tan dirtinte te ko dirtinte o fotani hewde. Wadde ene wayno en mbawi wiide dialogue mo yinno o ne tiwaɗo wone ne wonno dialogue ne namdi ko heewi, sababude oɗo décision mo conseil constitutionnel wiyo. Conseil constitutionnel e raɓɓitinade o wi tan ko wonno ɗo ko ɗum tan woni ɗo ha joni haydara waylotake hen, sowona ñalawma o, te ñalawma o yo dirtine e e balde dabbe seeda jaggite nyalama goddo yimbe jokka
e kidi den do kanko do woni Muhammadu Mustafa si kertani do sariya en keddoto e al halijja Senegal di fa hanna gilla kengen yimbe hewbe hono sokanobe kaso puddi yoppitede e leleedi e ko tayka al kamisaare de tan do woni kengen ko fodi yimbe temdere e chapan joyen njegoma njoppita dum e kubal leedi di fofa handen du ana daminam e hewbe e mabbe e njoppite e wi awokaen be do yimbe yoppitabe du imade majjum fofa e bangal yo walude non hono deejere politika e hemte e heddo e li leedi di hono koreji be do yimbe yoppitabe ana gondi e weltare e koreji du hono heddibe e jogede e kasuna e sokade e kaso jonnon ana damina e njoppete ben don do ana gondi e daminare mawde yitude koreji mum tagal cioka lebbi kurdi e kerden do hono goto e jeyabe e den on walde be do yimbe e sokabe e kaso o mo e fando hala do woni kanko beccedo Lissi Sané o mo e fando hala Umar Mamadou So
par rapport à la situation à l'évolution de la situation
nous ko fewti e kan gonko hado be min padi de dumbaabe wobbe ngoppitete tagal fuddinobe woppede hankibe e podonina amen mabbe gaccite nangabe be fof e ala hali dawro ete kadi minen be min jokki wiidi be potana ni uddede de tawno ay hunde be badani hay dalilu goto alana ngam be nangge bede hedi non gilo subaka hay goto noddani mi tawo wiide mi wodi acciabe hay si tawi non wodi do nan mi ko way non kono mi hebani hen hadiga tawo jinnomi hen beydude kadi koto diwal zigen sorto wiyama hay goto woppitaka ton minen non min paamani dum holko sabi uddabe e kasoji gondi e diwibe ngoppaka ete e didol leedi ndi kala yimbe nangama ton e alhaali politique hanki non ko tema deri e chapanni njoyo e njegomo kebi woppitedi
kedi den do kanko Lissi Sané horejo hono ndedo fedde dum woni koreji be do yimbe e nangabe e soana cioka e kasso e di enkerto fa han mbiyeten tan de dido alhalija tidalaji politique e li leedi Senegal nde e fedde no duten ar sunu election firti dum e wolfore dum woni denena subugoji meren de walde ana sarti hono wadude e majereji aswere e jangode be nantini dio wiide handen be nantini wiide handen di majereji sarti mudum heddato be majito fa han imma ma jundu yo tewtude e teddinugol sariyaji leydi ndi to lead Russia Alexei Navalny o lundi do lamu Russia chokado e kaso gelle hitan udne didi en noga e go'o mayi aljumare handen tayi o ma warano e dubi chapan e nay e jeddi e hitan jabbine de e lewru jettu bordu mo bedenanoma dubi sappo e jenaya kaso de Navalny mbiyana de mayde hande woni ko nantina Fatoumata Sissawane misalminima
salmitam Abdoulaye Diko
de mayde Navalny handen halaji kiwi e leleede tubakube de
kono woni Abdoulaye Diko e Biol Charles Michel horejo jonde dental Europe UE e ko lamu Russia tan tumi de mayde Alexei Navalny o lumdiankojo boyi cipirande ndima kaku e demokrasi e ndar leydi di otan kadi no holli wondema Russia no hani halude ko laabi e de mayde Navalny Pologne men ko dum holli e biol horejo diplomasi Pologne ko Putin sabi mayde Navalny e sabu ko o dartino do Putin o soka sabu dum e der joge bonde horejo Ukrainia men hedorali e tiagal e yettube Kongol e biol Volodymyr Zelensky e Navalny warirama no yoga e yimbe nangiraabe sabu Putin lettira ha mai Anthony Blinken men no feli lamu o Putin lamu Russia ende mayde e Navalny o horejo diplomasi America ko Russia woni hore no holli wonde ma ko Russia woni hore o alhali isabi do o mayde o lumdiankojo Franci holli ende sunare etikere wonde hande to Russia ko yimbe be bonna hunde wona e tonyede fawe kaso kadi ngurdam Abdoulaye Diko mbeide hollude wonde saldu dental oni en daranidu hakkeji neddanke wadi kanyun kadi derol golbe andini mette mabbe e mayde o lumdiankojo mawdo o Putin be yamiri dartingol nange e joge den en der leedi di e accitugol no yawiri kala nangado soka tawa wada ko lumdi e saria Russia
ajarama Fatoumata Sissawane e tiagal hono dedo bakoje de mette leede de kiki de handen jagorgal Russie kala finangal goldira ko ne Russie leede godde holliti wiide fadde leede de e yawnade bakude holde mette de ndomata fon fa tefore labunde wade ne sawrobe leede Russie ngadata ende mayde Navalny yamde sappo e jeddi ya fawi silmaaji chapan e nayi Conakry to leydi Guinée. Bismillah mon helodi mo kabaruji di
Abdoulaye Dikko.
Edi silmaaji jokkoji hene joni ndi en keban hedaade yoga e koggi modon e nde yeftere on tottaama Kongol. Handen on kali e dow nde yamrore ngal nuygal seria leydi Senegal dun salade e sottingol e subongoji di sottingol ngol horejo leydi ndi Macky Sall haluno e puddode ndu lewru fadde nden non bismillah modon jantore melen mawnde
jantore mawnde
jantore meden mawnde handen en jahanna leydi Guinée Bissau o rewo o leydi ndi li wuro noddetengo Biombo ngo wuro an jogi tawade do woni jom wuro ngo mbien amir wuro ngo de mayi fofa hono kawrute mawde woni ko ngadete yalla amiri keso goddo ana sube e tiagal hono mayde gonnodo taton yinbe woni hono fodondirobe e jorade salli dum woni lamu amiragal ngo wuro Biombo mo RFI fulfulde e Bissau Ousmane Mbalo yehi ton hawrude e golle de no jarata
Pepe libe wobbe di biya papel wala pepel tari kadi wi awonde ko kany en gidi hodde sara lamorde Bissau de gila den maccungaago wadebe nyibani ko dum wadi helmere Guinée Bissau ko e demgal mabbe iwi dum woni debbo beso ko leñol tawngol laamu kanton hakkunde leƴƴi nayi dowlɗude e laamu finatawa ɗum woni fulɓe mandiakoɓe kañ he mbuyukuɓe kono mbaadi ndi yiɗi seerse si tawi ɗiya laamiɗo maayi ko haalde hawri goɗɗo londinirse maɓɓe ɓe tuubni ko e démocracy walla ni kala nde laamiɗo o ɓenni yuɓɓinte ko subngoji sabu lomtade mbo nde wonno laaminoɗo Biombo kaj makko maayi gila lebbi nayi musidal nen he baba goro ɓe ɗi juɓɓina wooreji sabu lomtade mbo kono haade ɗum ko orgal walla campagne ɓe goni he wadde he nder ca e ko ɓuri temeɓɓe joyi tawaɗe he tundu laamu kanton Biombo ndu armandu o titakko paalaɗo lomtade baba mum he siran laamu he caggal jaltugol mbo folombo wi bon holti ko makko folta subngoji ɗi
nasintana Biombo nas seeɗo regro do Biombo par que mi paɗeɗo len conseraenansa
komin woni folowo komin woni laamade saabu ko ɗo mi jeeya ko ɗo mi andi laamu miɗo holti wondema Biombo naaɓe fo no wondi yam mbiɗo ñaagi ballal yimɓe ɓen fo saabu mi wawa folude ko ɗum waɗi silla yiiɗi wattide juuɗe en fo gollanen laamu kantongo ha jogui darde wawnugol gouverne o saabu ɓe faabo en telen ko dema haɗilan laamade ko ɓay voteji ɗin waɗaka saabu feƴƴuɓe ɓen ko min heɓili lontagol ɗum ko laamu ha mi heeɓi noon nden darde miɗo mari noon kadi ɗin duuɓi yo wonno teddugal mum mi ari ƴettugol laamu ngo pepelinnaɓe fo yo daaran min kadi mi darata
pa pepeles joɓemi panjuɓeles
Paulinu ka iwi ko he jurol guidiɗo laamade Biombo naaɓe mbiyerenoɗo kanande ka maynoɗo gila hirande 1990 he joyyi nde wonno ɗi tawi laamu kanton ɗi holti ala ko hatta ɗum folde sungoji ɗi
gana ɓen
mi watta campagne jemma ala ko mbaɗanmi ko kala ko mbaɗanmi koko hendi falew ɓay ko ɓiɗɗo laamu kanton arjamde laamu
kantonon
taɓɓo maɓɓe o ko martiñu Bukunja joomdole noon to bangue laamu mawngu ɗamintini wonde si fooli webnat jokkodiral hakkunde laamuji leydi hengu kanton saabu ñawdude caɗele he yiddeji renno ngo
Biombo précisade candidatus kena juudapa Biombo désinvolvé
Biombo an sohli yimɓe fooruɓe wawoɓe wallugol laamu ngu an to saabu no foti wonde ko neɗɗo joguiɗo faamu e e anduɗo e cokkeji laamu mo rendo ngo kadi yiiɗi haro ko marɗo jokkodiral e laamu mawngu ngo ko on ɗon foti laamade min komi goto e maɓɓe saabu yimɓeɓe an sohli wallede ka demal fewnugol cuuɗi janguirɗi cuuɗi ñawnorɗi ha tenki noon kalluji kono waw ɗum heɓude ko jogoɗo lanɗo moƴƴo yuɓɓonirɗo e
gouvernement o
hay si fina tawaji maɓɓe ɗi galɗi pepelinnaɓe ɗi tawa he leƴƴi ɓurɗi famɗude Guinée Bissau saabu he nder temedere ko jeedidi be limori kono laamore mabbe kanton di ja ha ko buri nogay gel he laamido mabbe mawdo joodi bande do bisaw rewi hen bo biombo o prabis basafinte wala safing tor kalikir takir bulola e ko nandi hemo Ousmane Mbalo bisaw RFI.
Jarama Ousmane Mbalo ende jantore maunde jokkinen hen joni hedade jogo e kongi modon ende yeftere on tottama kongol handen on doki mi gi ande modon ende yamrore ngal nuygal seri leydi Senegal kongal holliti wiide dirtingol seriaji di den yamronde horjo leydi ni bamno e puddor lewrundu na yeddi seriaji Senegal kereden
Boye Setula Marana la Guinée laamu ka tawata ko justice on e dirisata ngul laamu ɗon no ɗaɓa kono so tawi woni ko lanɗo on je justice on cadre ɓe ɓen fof ara koka ley gabitanji lanɗo mo ɓe woni haray ngunɗon laamu laɓaka koɓe torto président Macky Sall ko yo ɓe wonu ɓaawo cour constitutionnel si tawi woni jama moɓe laami on majorité on ko faala koyoɓe waɗu élection présidentielle jiɗi yoɓe accu élection jiɗi waɗe hara ɓe bonnaali leydi maɓɓe ndi ɓay afrique ɗo sénégal kadi no tawa e kamantorte wotaɓe gollu haa laɓe ɓe yiltoɓe bonna ɗum ɗon min aray ko ɗum mi toroto président Macky Sall
Issa Hamadou Burkina Faso constitution no handen ko haali ko haali gonga makkiyo yardo makkiyo yew yaade teddungal muɗum kala mo Allah rokki laamu noon laamo ɗum woni gonga golla haa gasa jaccoɗa hen lunnoɗa sariya leydi e ƴuuɗe ɗon bonne vraiment min kam yaadani ɗa wawi saabi binde jaadi haa laamu ngu loppite e ƴuuɗe makko e nden noon ɗum laatanomo caɗele nde so gonga ni ɗum wona hunde teddunde vraiment koɓe kaali hande ndum makki yo tinno yarro jokka ɗum jokka sariya leydi yo Allah newun démocratie o ñiiɓa leɗele meɗen
Faa Diallo Sodo e France gattami ko ɗo conseil constitutionnel waɗi décision hanki décret ko Macky Sall wanno pour sungoji ɗi dirtinama ɗum ɗon ni laama ɗum ɗo wonani en bonne surprise no Macky Sall wiruno sungoji ɗi dirtinama ha yeeso ni noon ɗon surprise wel waano ni ko ni oɗo surprise nde wayi ko noon ko ɗo ɓuri welde yimɓe ɗum no ɗe ñaagui Allah tan yo Allah artir toon jaam ko ni ɓuri yo ɓe mbar ko ɓuri yawde ɓe mbaɗa organisé élection ji goɗɗi woote leydi ndi arta e jaam yo Macky Sall tawtu conseil constitutionnel ɗo ɓe niila ɗum ɗon ɗum ɗo si woni tan wiyama accama ɗo ha mois décembre 2024 ɗum tawaɗe juuti ha ɓurtee goto annda ko joloyta hen ɗum noon ɗo ka yimɓe fof beltima ko ɗum woni démocratie
pillital ngal cour constitutionnel leydi Sénégal ƴettingal ene eɗen cikkitan wonko fewani e golle kamɓe darniɓe ko wiyete cour constitutionnel Sénégal saabi kala ko ari ɗo yet e dillere eɗen mbawide kamɓe tekkidodi saabi goho joƴƴinoɓe ɗi gam yiilade wonde biriji suɓeteɓe ha addo e dillere wonde gala hakke jogade ɗum ko kamɓe jaaɓi woppude ɓen ha jawti ɗon jaaɓi mbaɗoy parrainage dutti kadi gaari joƴƴini ɗereji mumen ha caggal ɗum ha wullitande waɗa hen
RFI Saint-Louis et Do capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere jeeɗiɗi
RFI Jiguinchor e dow capanɗe jeetati e jeeɗiɗi toɓɓere jeegom
RFI Conakry e dow capanɗe jeetati e jeenayyi toɓɓere jeenayyi
RFI Bobo Dioulasso e dow capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere nayyi
RFI Bissau e dow capanɗe jeenayyi e nayyi
RFI Monrovia e dow temedere e jeegom
Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen ndi hannden hannden yo aljumare aljumare sappo e jeegom lewru ɗiɗo ɓordu e hitan udunaɗe ɗiɗi e nogayi e nayyi ɗo leydi Sénégal hoorejo leydi ndi nani yamirore nuwigal saria leydi Sénégal omo felliti jokkude ko saria wi eno yawiri mo waɗan kaldigal yalla suɓugoji ɗi ana gaɗa e wakkati du o kawraɗo ɗum woni ko tonga e ɓataki gaɗaɗo jeeygal hannden ɓataki du iwruɗo to suudu laamu Sénégal en keddoto Sénégal ɗo fa han gilla keegen sokaɓe e kaso capanɗe goni yoppitaɓe hannden du won hen ɓe yoppitagol yoppere mum en woni e oɗo saaha immaɗe majjum e wi awoka e mabɓe yo wallude e deƴere e politique no tabitirta e ley leydi ndi tedduɓe on jarama heɗogol moɗon RFI fulfulde ɗo wonɗo kada tan e kabaruji ɗi hannden jokke heɗade dow FF toɓɓere RFI toɓɓere FR tawtude application pure radio e dow hello Facebook du RFI fulfulde Salou Diaw golde peewi altinere jam e kabaruji goddi.